Yo, for real, you already know, man. You already know. Wrong render, know that, man. For real.
It's a collectible!
Yo. Neza kupiga mabare, juwe ni piuni unijibu na madis. Ningumu mina wewe tufanane, zako mutumba buda zangu nilishit. Kwa super wangu wote ni mayangen, kutoka 19 mwisho 23. Kupita hapo huyo anaitwa munyanye, wajaka usemaga mano oseti. Utangoja ungoje ugonjeke, domini ishe utakuwa mochari. Benz manual ndio ni waonyeshe, gang gang yo uwa automatic. Ushe panda ndege na mandege, ushe ifanya kamu bebe ya wabebe. We ni mtoto mdogo na umejaza nyege, kwanza ibuji panguze makamasi. Skiza hakuna favors, kama nyangu na umekula tema. Huko Mtwapa wa super mateja, Aisha alijuta kunipa supu ya pweza. Ntagaramia, sengine na sahau wakidi wanatuangalia. Ni msok ndani hard nje kama kadamia. Broda hia akicheka na kanalia. Ama ni hizi madre, vile zimejaza base. Mambanga walikuwa na ni chase, kunibamba nikasema nilidhani tuna race. Look, real niggas got foresight, gang niggas got no profiles. If you know me, you know you don't cross sight. You know what they say, rich niggas don't stop fight. And we give it to the most high. Just bought a land and it costs like, I don't wanna say it, mtasema nina chocha. Like how the fuck did he make it in a short time? Cash how I paid it. If you see it on my neck, that's half a kg. Chizzo, sweep on your daily. If you see him on my set, that nigga crazy. Commercial misifiki, mini lazy. Still underground, down here they call me Hades. Nikiuza mtanunua Smith criminal na kuchai niki moonwalk. Na madelays anaku, a few blows na uteme tumbaku. Na usifunye pombe mingi kumbafu, na unajua vizuri uko na siri za watu. Are you with me decide bro, if you're ready we make history tonight bro. The white lady almost killed me and Simon. Hata ufanye nini atukai bro, make money off with greed and Shylock. Alitwe kucheza na monyo akameza chai mot. Hii maandamano si magwangi wamepona, hii na Mark Enzi ya shaka hora. Ni funny I feel nothing, yusa ni metuma I feel nothing. Na kari wa huu ameshindaje, mwambie skade anauliza ni shingapi. I feel nothing, yusa ni metuma I feel nothing. Na kari wa huu ameshindaje, mwambie skade anauliza ni shingapi. Neza kupiga mabari, zuwe ni piuni unijibu na madis. Ningumu mina wewe tufanane, zako mutumba buda zangu nilishi. Wasupa wangu wote ni mayangen, kutoka 19 mwisho 23. Kupita hapo huyo anaitwa munyanye, wajaka usemaga mano seti. Utangoja ungoje ugonjeke, domini ishe utakuwa mochari. Benz manual ndio ni waonyeshe, gang gang yo uwa automatic. Siza hakuna favors, kama nyangu na umekula tema. Kapa wa super mateja, Aisha alijuta kunipa supu ya kwanza.
It's a collectible.